CKMusicPromos.com.
SMC on the beat, boy. Mr. Iris in the building. Big D. Yeah. My fish. King Lap King. Kuch. Zong.
Why daily kutoshanya? Momano nilionse kukonkana. Elo nishinda kusunga wino nombo kwa ya kachite shaniwe baby. Plan me and me
over you, oh my baby. Make you happy. Oh na na.
Sipi uma fista, leke fio mami cause not cooler. Havana bali mupepe tu lash cooler. Namulaba abapene paku kola. Fusi mwalefu ena lebu kula. Nichitapali mane semwe mulefu kola. Mona hodi mitaiti wengi bamekela. Gani mane ndekua tanche tekela. Lombali nendebe ulandene kela. Chipali lekua timuli nobu puba. Nilavu ndefua ya no tubu fuba. Ganafi kakafoni liose ni pik. Muma message liose weni check.
Why daily kutoshanya? Momano nilionse kukonkana. Elo nishinda kusunga wino nombo faya kachitesha niwe baby.
Plan me and me over you, oh my baby. Make you happy.
Yeah. I'll never let you go, just wanna hold you tight. Be there for you even in darkest night. Care and I trust you, be my seller like. Wanna be your real man, not in my copyright. Peace and love, not in my crazy fight. Nakulata when I wanna take you out. Like a prototype, wanna erase your doubts. Wanna make you happy and crappy, not only Nike crack. Lika batambe bakambe ndinde one sanje. Me and you together like hot days are Sundays. Hot days are sunny days, kind of days are funny days. Na won't say veshi vechi bebe chandechi. So listen.
Why daily kutoshanya? Momano nilionse kukonkana. Elo nishinda kusunga wino nombo kwa ya kachitesha niwe baby.
Plan me and me over you, oh my baby. Make you happy.
Sahulani yandi yali no tukusho. Kote la chapazi plazi no tuwa no kusha. Chalengele na kuwa vya shufisha. Na tabo nopo na kubikile watampo kusesha. Fingi sanefo na lingilo kuchita. Shopini kukutwala fingi na lingilo kushita. Babili mwingi twa lingilo kupita. Wamputu kisha pakati kwa tia chepe nshita. Ndekwewe lapo those are plans over you. Kale na kupili vishe na mad over you. E plani na wanayo come over boy. Wena netupanga chimo mami one over two.
Why daily kutoshanya? Momano nilionse kukonkana. Elo nishinda kusunga wino nombo faya kachitesha niwe baby.
Plan me and me over you, oh my baby. Make you happy. Oh na na.
Exclusive from CKMusicPromos.com.
SMD feeling bound. SMD feeling bound. Bound for.
Charlie Line Entertainment Music Production.